yathwa kusisikelela kule phile ngcono kusisikelela kule phile ngcono kusisikelela kule phile ngcono angicela ukubamba lotho kusisikelela kule phile ngcono kusisikelela kule phile ngcono kusisikelela kule phile ngcono kusisikelela angicela ukubamba lotho kusisikelela kule phile ngcono kusisikelela kule phile ngcono kusisikelela kule phile ngcono ashuthi ngizenza ngcono mfuna uthego namaphenzo hlala top notch ngishophile ngcono hlala thola ihodo shisa njengethike eziyithekilisi fana ne-big nas bathi umlilo ushisa bhe hlalunga lokothi naba manje kuzobheka ngishabathakathi bacashile kuzobheka yengishabathakathi bacashile kuzobheka ashuthi ngizenza ngcono mfuna uthego namaphenzo hlala top notch ngishophile ngcono hlala thola ihodo shisa njengethike eziyithekilisi fana ne-big nas bathi umlilo ushisa bhe hlalunga lokothi naba manje kuzobheka bacashile kuzobheka yengishabathakathi bacashile kuzobheka
engathi fana nemaboko masikhaleni kusuka nabo kwayibhoda mavulavala manje khalithilili ngiphelekile manje sojike sithi kuchitiyoda manokushoshelosa kuzobaza manje fuko labanzila funeka imitha nami kwazi kuwalithi funeka izinto nami ngibhatela amabhili engathi fana nemaboko masikhaleni kusuka nabo kwayibhoda mavulavala manje khalithilili ngiphelekile manje sojike sithi
Ilotho, ngelo kwambi lotho.